zako zitakwisha. Ukimrombega kwa na shida zako zitakwisha. Woi 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 woi. Si lazima ulie na nguvu za giza. Imani potevu itakutatiza. Ukimwamini Mungu utakuta miujiza. Imani potevu itakutatiza.
Kerengo kumagia takanare njoni tumurombe akorone koronjoni tumunanya tumukumye tumugonge tulia maru mwere nande ibwega ibwega kila siku baba mina imba sifa zako baba mina imba nataka kuwa wako mwana wako penzi lako tamu wako baba. Papa no kwe, chineke me. Papa, you are the one and only. You can never leave me lonely.